face. Unanijari na kujari baby wa face. Unanipenda na kupenda tia. Kuhusu maisha sio kese, natafuta ndo shaka. Munga kibesi utanjoe, kutafuta sukupata na kupata sojanja. Na maisha takia laka na sovire na votaka. Na choshukuru nikipata, nikikosa unashida. Baby I really my queen, oh my angel kisobe. Baby I really my queen, oh my angel kisobe. Baby I really my queen, oh my angel kisobe. Baby I really my queen, oh my angel kisobe. Baby wa face, unanijari na kujari. Baby wa face, unanipenda na kupenda dia. Chanda chema, hauna sifa mbaya dia. Mungu kakuumba meumbika, hauna baya mwaya. Kukupenda sio kosa, minaona ni sawa dia. Tunaendana tumeshibana, nipe maadia. Nipe maadia. Baby I really my queen, oh my angel kishobe. Baby I really my queen, oh my angel kishobe. Baby I really my queen, oh my angel kishobe. Baby I really my queen, oh my angel kishobe. Baby wa face, unanijari na kujari. Baby wa face, unanipenda na kupenda.